Yeah. Nilicheka nao, nilikula nao, wakaniita bro, wakasema we are family, I guess. Ilikuwa kuongea tu. Leo wananiangalia si vile nilivyowajua kweli. Tulikula pamoja dreams kwenye meza, but nyuma ya smile kumbe ni my backbiters. Nilikuwa naive nikifikiri ni peace, sasa naona clearly ilikuwa just disguise ya peace. Nilijifunza pole pole, not everyone who walks with you walks for you. Wengine ni shadows tu, wakisubiri kuanguka kwako. Marafiki wabaya wanakuja na tabasamu, but moyo wao una siri, una sumu. They call you brother, lakini ni drama. Kila siku anabadilika. Marafiki wabaya, si kila mtu ni real. Wengine wanakuchekea, lakini wanataka you fall down. Chini nilitoa trust bila hesitation, nikadhani kila mtu anajua appreciation. Lakini loyalty ni rare kama mvua kwa desert. Wengine wanakuja only to watch you get hurt. Niliona mask ziki drop pole pole, voices zikibadilika tone slowly. Sasa niko alone but I feel more free than being surrounded by fake energy. Sometimes silence is louder than words, and distance heals what trust disturbs. Sina hasira, just clarity. Nilijifunza truth from hypocrisy. Marafiki wabaya wanakuja na tabasamu, but behind it nothing is true, nothing is calm. They call you brother, lakini ni drama. But I choose.